we are glad that God saved us.
Siyavuya uba uThixo uthe wasindisa, wasihlangula, waxola zonke izono zethu, walungisa yonke into emnqamlezweni eCalvary. NangePentecoste ngokunjalo siyayidumisa iNkosi ngento eyenzeka eGolgotha. Bekungenakubakho Pentecoste ukuba bekungekho ngenxa yeGolgotha. Phayana imini enkulu kaThixo yoxolelaniso noluntu yenzeka. UThixo wayekuKristu elixolelanisa naye ngokwakhe ihlabathi. UThixo wayengenokwenza okukhulu, wayengenokuya kuye. Sasohluliwe kuye, kwakumele aze kuthi aze asuse idonga olusahlulayo, wasusa amandla okufa, eyise isoko noSathane, azise ubomi obungunaphakade okungenakonakala ekukhanyeni. Wakwenza udumo kwigama lakhe elingcwele. Ndiyakholwa ukuba sivuya kakhulu enkosini, kwaye ukuba kabikho njalo yange kungenzeka ngokukhawuleza uba sivuye ngalo ubabalo nenyweba. Eyokuba sivunyelwe ukuba sikholwe namhlanje phakathi kwesiphithiphithi esininzi, phakathi kwengcanciso ezininzi zelizwi, phakathi kwendlela ezininzi ezikhoyo, basikholwe nje uba sitsho isibhalo, siqaphele ixesha esiphila kulo, sime ecaleni likaThixo. Ndisongameleke kakhulu ngobusuku bayizolo, kwaye ndithemba nje kuphela ukuba sonke sihambisana nako ngaphakathi, sivumelane kunye noThixo sithi ewe, kwaye umnqweno onzulu wokuba sibe namava kunye noThixo uvuke ngaphakathi kwethu. Ndingacinga nje xa umntu engaphilanga, ngoku ndithanda ukudlulisa esi sicelo somthandazo esibaluleke kakhulu kuthi sonke uba sibe nokholo apha kule nkonzo. Sithandazele umfana oneminyaka 27 ophila eHamburg. Intloko yakhe yavulwa ukuba kwenziwe uqhaqho oluthile, kwaye yabona ke icala elinye loma kwamele ke ukuphinde ivulwe intloko yakhe. Kwakhona akekwe kumntu owaziba kuzokwenza kantoni ngoku. Isidingo sikhulu, kwaye isikhalo siya kuThixo sikhulu kakhulu. Nguye inyanga enkulu, kwaye sithe sacula kakhulu eliculo lithi inyanga enkulu ilapha. Inkosi ngokwayo izazisile elizwini layo yathi, ndiyinkosi umnyangi wenu. Njengoba engumsindisi wethu, inkosi umhlanguli wenu, ngokunjalo uyinkosi igqirha lethu. Ngoku masimqinisekise udade wethu
of how we would feel if we had been in the same situation. May God grant us inner compassion.
Osicelileyo basithandazele lo mfana, kuba siyakwenza njalo ngenhliziyo zethu zonke, kwaye sawuzibeka sizifake ehlangwini zakhe ukuba besinokuva njani uba besikwimeko enye. YanguThixo angasinika imfesane yangaphakathi ukuze sivelane naye wonke umntu onesidingo ogulayo, nokuba ingayintoni na. Ngoba malunga novakaliso, kwakhona ndiye ndacelwa ukuba ndithethe ndingakhawulezisi ngenxa yenguqulelo. Ndiyifumana inzima ke loo nto. Ndiyasoloko ndizama uzilungisa, ndizama uthetha ndingakhawulezi, kodwa xa kufika kuko andiqapheli noqaphela, kodwa ndiyakhawulezisa nje. Ngoko ke siyayicela iNkosi ukuba isincede, senzele inceba yoba sikwazi ukuthetha, senzele inceba yoba sikwazi ukuguqulela, senzele inceba yoba sikwazi ukuva uba yonke into kumele iviwe ngokungcono ize iqondwe yamkelwe. Kwaye silapha namhla ngokholo uba uYesu Kristu unguye izolo namhla kude kube kuwamaphakade. Njengoba sitshilo izolo ngokuhlwa kuThixo, yonke into ima ilolo hlobo, inguquko, ukuhlaziywa, uzalwa ngokutsha, ubhaptizo lomoya ongcwele, ukutywinwa ngomoya kude kume imini yentlawulelo kuThixo. Yonke into ima injalo ngendlela ebiyiyo kusukela ekuqaleni kude kube sekupheleni. Sibambelela kuko oku siyakholwa ngengqiniseko epheleleyo, kwaye sifuna uba namava ngako konke. Inguquko exabisekileyo ukujika sibheke kuThixo, uguquka ukukhokhelwa ngumoya ongcwele. Siyafunda izibhalo nje ezimbalwa emva kokude kube sekuhlaziweni, kuzalwa ngokutsha size sigcwaliswe ngumoya ongcwele. Emva koko kubhaliwe kumaHebhere isahluko seshumene sibini kuba kungekho ubungcwele akekho umntu uyakuyibona iNkosi. Sitsho ke ngendlela esijonga isibhalo kuba lungekho ubhaptizo lomoya asinawo amandla oba siziguqule, ngoba kubhaliwe kwabaseRoma. Mhlawumbi ndiza kunifundela ukuze nibe nayo ekubhalweni. Kungcono xa izinto zibhaliwe kwabaseRoma. Isahluko sesibhozo mqolo weshumi elinanye kubhaliwe kwathiwa, ukuba ke umoya walowo wamvusayo uYesu kwabafileyo umi ngaphakathi kwenu, yena owamvusayo uKristu kwabafileyo uya kuyenza iphile nemizimba yenu enokufa ngaye umoya wakhe omiyo ngaphakathi kwenu. Amandla okudlisa ubomi abuveli kwenye indawo ngela thuba, kumele ukuba ke kwahlala ngaphakathi kwethu. Kumele ukuba sesatywinwa ngawo umoya ongcwele. Emva koko kuza kwenzeka size siqaphele kuba le meko ibaluleke kangakanani na xa ukhumbula ukuba uxwilo lukhawulezile. Bekhona imibuzo malunga nemvula yangaphambili neyangasemva, imibuzo malunga noba konke oku kwakwenziwa kanjani ngokwesibhalo. Masifunde imiqolo embalwa kumnqophiso omdala nomnqophiso omtsha kuZakariya isahluko seshumi. UZakariya isahluko seshumi umqolo wokuqala kubhalwe oku kuZakariya isahluko seshumi umqolo wokuqala. Celani imvula kuYehova ngexesha lemvula evuthisayo. UYehova wenza imibane abanike imvula eziziphango elo amnike umfuno wasemva. Apha ezinto zimbini imvula yangasemva neyangaphambili zisetyenzisiwe, kwaye singatsho njengoba isitsho apha ngexesha lemvula yangasemva. Ayithi ithandaza kwixesha lemvula yangaphambili, kodwa apha itsho noxa ifika ngasemva ixelwe kuqala. Celani imvula kuYehova imvula ngexesha lemvula ivuthisayo. eli lizwi ngokubhekisele kuthi kule mihla libhekisele kuthi njengoba kubhaliwe imvula yaphambili xa isina oku kuthathwa kumvelo. Inkosi isebenzisa umzekelo ocacileyo ukuze kwa umlimi awuqonde umzekelo. Imvula yangaphambili iza ngexesha lokuhlwayela. Xa ilixesha lokuhlwayela, imvula kumele ize ukuze umhlaba uthambe kwazi ukusebenza kuwo uhlwayele. Imvula yangaphambili ize ekuqaleni kuze kuhlwayelwe. Imvula yangasemva iza kanye phambi kwesivuno. Ngaphandle kwale mvula yangasemva, isivuno asinakungena. Ngokunjalo siyafunda ngakho oku kumprofethi Yoweli isahluko sesibini, ngoba ngenxa yabazalwane bethu noodade besifrentshi, ndiyakholwa ukuba khona izahluko ezithathu nje. Thina kwezethu sinezahluko ezine, ngoku kuzawuba khona utshintsho. Kuthi uYoweli isahluko sesibini, umqolo wamashumi amabini anesithathu. Yoweli isahluko sesibini, umqolo wamashumi amabini anesithathu. Apha ithi, nani nyana baseziyoni, gcobani nivuye kuYehova uThixo wenu, ngoba uninika umyalelo wokuba kubekho ubulungisa, anihlisele umvumi, imvula ethambisayo nemvula evuthisayo ekuqaleni. Ngoku ungafunda kuqhubeke ukuba zozala izanda ingqolowa. Ngokunjalo ke apha sithetha ngemvula yaphambili nayasemva, kwaye siyakholwa ukuba uThixo uyaliphaphela ilizwi lakhe kwaye uyakulizalisekisa. UYoweli isahluko sesithathu kwiiBhayibhile zethu mhlawumbi iza koluka kohluka kuni uzanukhupha apha ndithanda ukufunda okukulandelayo. Imixholo nje mbalwa ndiyakhumbula apha iqala khona mhlawumbi ekupheleni kwesahluko sesibini kweyakho inguqulelo. Ithi ngokuba ngayo lo mihla yawuthula umoya wam onyana neentombi zenu ziprofethe, madoda amakhulu afumane izityhilelo namaphupha. Eligama lethi isityhilelo libalulekile apha. Abantu bangaba namaphupha kakhulu xa bethe batya kakhulu ebusuku, kodwa amaphupha anesityhilelo esingcwele ngoba akukho sidingo sancaciso. Inkosi nokutsho oko ifuna ukutsho. Nantsi into ebalulekileyo apha sixelele uba amadoda amakhulu ayokwamkela isityhilelo kumaphupha amadodana enu abone imibono. Yoweli isahluko sesibini umqolo wamashumi amabini anesibhozo. Bekunokuba kuhle xa kunoba njalo ukuthi abo batsha babone imibono, abo badala babe nesityhilelo emaphupheni. Oko kokuvela enkosini, nantsi into ebalulekileyo, uza nezipho kuye, iintsikelelo ziza naye, ubomi obungcwele buza naye, ukuxhotyiswa kuza naye, intambiso iza naye, ukuthululwa komoya ongcwele. Hayi uyomilebe nje nomlomo eshukumayo, umntu wonke uyashukunyiswa, umntu wonke ukhokelwa nguThixo, umntu wonke ubekwa enkonzweni kaThixo. Ndiyakholwa uThixo ukuthethile, uThixo ayakwenza. Into endihlaselayo ngokukhethekileyo kulo mxholo loba nje basixelelwe apha uba uThixo uzawuthulula umoya wakhe phezu kwayo yonke inyama. Noxa umzana uRuth selefundile kwizenzo, ndithanda ukubonisa uba oku kuthululwa ngokwemihla yokugqibela emibini, ukutsho ke kwiminyaka engamawaka amabini yokugqibela esiphila kuyo ngoku, eza ekupheleni ke ngoku. kwizenzo isahluko sesibini uPetros ubhekisela kwilizwi elivela umprofeti Yoweli kwawubonile umxholo kodwa akuxelwanga ngokucacileyo kumnqophisi omdala ngendlela ecelwe ngayo kumnqophisi omtsha. Kumnqophisi omdala ithi nje, iyawubakho emva koko ndiyakuthulula umoya wam phezu kwayo yonke inyama. Kumnqophisi omtsha isibonisa ngokucacileyo kancinci nje kwizenzo sahluko zesibini umqolo weshumi elinesihlanu.
Prophetically for the last 2 days, namely the last 2,000 years.
Aba abanxilile njengoko nina niba kunjalo kuba kuselilixa lesithathu lemini. Okukhona koko kuthethiweyo ngumprofeti Yoweli kwathiwa kuyakuthi ngayo imihla yokugqibela, imihla yokugqibela, hayi njengoku eli gama lithi imihla yokugqibela kubonakala kabini eBhayibhileni kanye kwisiprofeti malunga nemihla emibini yokugqibela, malunga naminyaka engamawaka amabini phambi kuba kumiselwe imillennial ukuze inani lesixhenxe lipheleliswe. Ibhayibhile kunjalo ithetha umhla wokugqibela njengexesha lokugqibela kwixesha lesiphelo. Njengoba sisazi apha siyaboniswa kuya ukuthi ke ngayo imihla yokugqibela utsho uThixo, ndimthulule umoya wam phezu kwayo yonke inyama. Kusukela kuPentekoste oko siphila kwisigaba somoya ongcwele, umoya ongcwele uhla phezu kwabo bonke abaza kuKristu abathe baguqukela kuye bamkela ubomi obungcwele ngaphakathi kwabo bazawuba nelungelo kwiintsikelelo ezinye. Ngokuba zithe zathenjiswa kuthi, mhlawumbi ndiza kufundela,
ncwadi
yesenzo isahluko sesibini ilizwe kumele lichukumise zonke iintliziyo zethu. Mqolo amashumi amathathu anethoba zenzo isahluko sesibini mqolo amashumi amathathu anethoba kuba idinga likuni nakubantwana benu nakubo bonke abakude esukuba iNkosi uThixo wethu iyakubabiza. Amen. Ngaphambi koko wathi apha isithembiso sizalisekile bakukwanika intshumayelo mfutshane abantu balamkele ilizwi bahlabeke entliziyweni ngokuzimpendulo gukani nibhaptizwe nonke ngabanye egameni likaYesu Kristu ukuze nixolelwe izono namkele isipho somoya ongcwele emva kokwisiqinisekiso kuba isithembiso sikuni nakubantwana benu nakubo bonke abakude njengoba iNkosi iyakubabiza. Ukuba uye wakubiza ngoku awusekho kude kodwa usondele kuye kuba kubhaliwe kwathi wenze okubini wamnye awube kufutshane nabakude wophula udonga olubini olwahlulayo ngoku abantu bathe bangamakholwa kwisithuba saphantse kwiminyaka engamawaka amabini beguqukile baba namava ngokuzalwa okutsha babhaptizwa ngomoya batywinwa ngawo umoya ongcwele njengoba sele kugxinisiwe bonke abo iNkosi babizileyo baba namava abanye ngaphandle nje kolwazi olwalukho. UThixo akazivumelanga ukuba abanjelwe mva lenqanaba lolwazi soloko wawenza umsebenzi wakhe njoba wenzayo kusukela ekuqaleni. Akanatithi lubini okanye luhlanu lwamakholo, unabantu apho baza bekholwa kuye bahambe akude malunga nolwazi, kodwa bathe baba namava ngaye njengoba kwakunjalo ekuqaleni. Siyavuya enkosini, ela xesha lithela nenkqubela kwaye namhla sikhulile elwazini nakuyo yonke into, kodwa nditsho nangaphezu koko, hayi kuphela ulwazi kodwa usitshilelo ngawumoya. Malunga nemvula yangasemva, ndithanda ufunda izibhalo zomnxuphiso omtsha kuyakobi isahluko sesihlanu umxolo wesixhenxe kemhlambi. Uyakobi isahluko sesihlanu umxolo wesixhenxe. Nyamezelani ngoko bazalwane, ithe ifike inkosi. Niyabona umlimi uyasilinda isiqhamo sawo umhlaba esinexabiso elikhulu, anyamezele ngaso side samkele eyangaphambili neyasemva imvula. Ngokubini kunyanzelekile, kwaye into esiyidingayo ngumonde, idinga umonde athi uThixo akwenze. Akunakwenzeka ngaphambi koko. Ndiyaqhubeka ndifunde umxolo wesibhozo. Nyamezelani nani, zizima seniintliziyo zenu ngokuba ukufika kwinkosi kusondele. Sidinga umonde ukuze sibe namava ngezithembiso zikaThixo, kwaye ukuze sibe namava ngazo sidinga ukholo nengqiniseko noba uThixo uthembekile, kwaye into ayithembisileyo ngokunjalo uzayizalisekisa. Apha umxolo wesixhenxe uthetha ngokubuya kwenkosi. Nyamezelani ngoko zintanda, ide ifike inkosi. Emva kokuthethe ngemvula yangasemva neyangaphambili evelisa isiqhamo esixabisekileyo somhlaba okuninzi, uthe umxolo wethoba, musani ukukrokrelana omnye nomnye bazalwane ukuze ningagwetywa. Yabonani, umgwebi umi phambi komnyango. Bathabatheni bazalwane bam abaprofethi ababethetha egameni lenkosi, babe ngumzekelo wokuva ubunzima nowokunyamezela. Masicinge ngabo bonke abaprofethi abathe bathetha egameni lenkosi bavakalisa oko uThixo aza kukwenza, kwaye zaba bakubone indlela abenyelisi ngayo abeza ngayo. Mhlawumbi bathi, mamela, wena uthe intombi iza kumitha iphike le nto uyithethileyo, zonke izithembiso uThixo azithethileyo ngomlomo wabaprofethi ziye zaza kancinci, kodwa ke bekubhaliwe baxa ixesha belizalisekile kwenzeka. Zintanda, nathi sinezithembiso ezintliziyweni zethu, sithwele ilizwi esilijongileyo, kodwa kumele silinde lide lifike ixesha likaThixo. Kwinkosi yethu yathi ixesha lenu soloko likho, kodwa yam iyure ayikafiki. Uthi apha umxolo weshumi 11, yabonani, sibabalele ukuba bayavuya abo banyamezelayo. Unyamezelo lukaYobhi niluvile, nabona ukuphela, nasibona nesigqibo senkosi ngokuba inkosi inemfesane enkulu, inenceba. Siyazi ukuba usenenxeba enye nanamhlanje, kodwa kumele ukhumbule into enye, ukunyamezela. Sizingisa sinomonde njengoba umbhalo weculo ecula ukuba singahambela phambili siphumla kuye ngexesha elinye, siphumla kuThixo. Sizile sazokuphumla sibambelela nje ankile kwizithembiso zikaThixo. Ngomonde sinyamezele ide imkholise inkosi into yoba enze into yokugqibela isenzela thina. Namhla singaba namava kunye noThixo ngokwamkela oko akuthembisileyo, okanye njengoba kwekutshiwo ngaphambili xa kusiwa kwintsikelelo, inkosi uThixo funa ukusikela wonke umntu ngokulinganayo. Ndithanda ufunda izibhalo ezintathu kulo mxholo. Eyokuqala ngokukhethekileyo malunga nentambiso yomoya engcwele. Eyokuqala ikuyohane, incwadi yokuqala kuyohane isahluko sesibini umxholo weshumi nesibhozo. Apha siboniswa ngendlela ekhethekileyo ukuba kwa abo bathi emva koko bachasana noKristu beze baza bephazamisa abo basikelwe nguThixo. Incwadi yokuqala uYohane isahluko sesibini umxholo weshumi nesibhozo kude kube kumxholo wamashumi amabini. Bantwanana, lilixa lokugqibela eli, njengoko nivayo ukuba umxhasi Kristu uyeza, nangoku kuthe kwabakho abaxhasi Kristu abaninzi ekuthe ngoko sazi ukuba lilixa lokugqibela. Baphuma kuthi babengengabethu kuba ukuba babengabethu ngebahlalayo nathi. Baphuma ukuze babonakale ukuba bonke babengengabo abethu ngokukuza into ekumela ukuba ithethwe. Nina ninentambiso evela koyingcwele, niyazazi ke izinto zonke. Ixhomekeka kwintambiso yomoya ingcwele, intambiso enye nempembelelo eyayihleli kubaprofeti emva kwexesha yaba kubapostile. Umoya ingcwele omnye owatyhilwayo wabonalisa izinto ezaprofethwayo kumnqophiso omdala ekuzalisekeni kwazo kumnqophiso omtsha. Ngoku bonke bafundiswa nguThixo ngayo intambiso yomoya ingcwele. Intambiso ayikho xa abantu beqhwaba nje izandla okanye benemvakalelo emnandi. Intambiso kuxa sihlala ezinyaweni zikaYesu, umoya ingcwele utyhila ilizwi noqhagamshelwano lwalo kuthi, kwaye sigqobhozelwa koyena ndoqo wobuthina, apho ilizwi likaThixo lingaba likrelelo moya. Njengoba sitsho kumahebhere isahluko sesine qolo weshumi enesibini nezinye izibhalo, ndiyakholwa ukuba sithe saqonda ucacileyo uba intambiso isebenza kwizinto ezininzi, amandla, amandla enkonzo, ukubheka enkosini, ukuphulaphula ilizwi nendlela umoya okutshilayo akuthethe. Zinintsi izinto eziqhagamshelaneyo nayo intambiso yomoya ingcwele kude kube sekufane nokupheleyo kunye noKristu nelizwi likaThixo. Apha uYohane ubhalile ukuba thina ukuchoke abo babangamakholwa sithe samkele intambiso kwanjengoba ifundise intambiso mandicacise oku intambiso kumnqophiso omtsha inokufundisa kuphela into amadoda athanjisiweyo omnqophiso omdala ayithethileyo phantsi kwempembelelo yomoya ingcwele. Kumele kube khona ukuvumelana okugqibeleyo phakathi umnqophiso omdala nomnqophiso omtsha, ngoba ngumoya omnye ofanayo osebenza konke kubo bonke. Okulandelayo kutsho malunga nenkosi yethu njengonyana womntu kwizenzo isahluko seshumi umxolo wamashumi athatha nesine Ke kaloku Petros wavula umlomo wakhe wathi, ndiyaqiqa okwenyaniso ukuba uThixo wakamkhethi wabuso bamntu kwiintlanga zonke, lo umoyikayo asebenze ubulungisa wamkelekile kuye. Ilizwi elo walithumayo koonyana bakwaSirayeli eshumayela iindaba ezilungileyo zoxolo ngoYesu Kristu nguye inkosi yabo bonke. Elalizwi ndithi niyazi eli lashunyelwa nina niyalazi ilizwi elenzekayo kulo lonke elakwayuda liqalela kwelaseGalili emva kobhaptizo awaluvakalisa uYohane ukuba uThixo wamthambisa ngomoya oyingcwele nangamandla uYesu waseNazarete owagqiba ilizwe esiza ephilisa bonke abaxinzelelweyo nguye umtyholi ngokuba uThixo ube naye. Sinokufunda mkanyana oku ewe intshumayelo kaPetros eyaziwayo le imizuzu embalwa nje emva uba uPetros eshumayele la mazwi, umoya ingcwele wehla phezu kwabo bonke ababekhona. Intshumayelo nje ekhawulezileyo lolu hlobo ineziphumo ezinamandla zoba uThixo unokuphendula ezulwini nabonke abathe bamkela usindiso ngayo uKristu bagcwaliswa ngumoya ingcwele.
Is pleasing to him if they fear God. That is what we have read.
Sawufikela nini kwingcinga zethu? Sibonakalisa uvuyo lwethu losindiso. Siyibulele inkosi. Sishukunyiswe ngaphakathi. Sifikele kwinqaku. Apho iqula umthombo nogqobhoza ngaphakathi kwethu, umoya ingcwele ungene ngaphakathi uhle phezu kwethu. Andiyazi uPetros ebenothini ukuba ebenokushumayela intshumayelo enye apha namhlanje kungabikho nto eyenzekayo unokuthi abantu ingaba nithe nabangamakholwa enyaniso na, ingaba nichukunyisiwe nguThixo ngaphakathi, ingaba usindiso lelagqityeliswa kuni, ngaba nithe naba namava na kunye noThixo. Zintanda, mhlambi sithe samkela okuninzi ezingqondweni zethu, saba namava amancinci entliziyweni zethu. Namhlanje uThixo ufuna idibane nathi elizweni lakhe ngomoya wakhe. Namhla ufuna ukuthulula umoya wakhe phezu kwayo yonke inyama apha, wonke umntu kuzo zonke isizwe amkholise kakuhle ukuba bamoya kuThixo. Into esiyifundileyo leyo ukoyika uThixo kukuqala kobulumko obungcwele, kuyincwadi yesibini kwabaseKorinte isahluko sokuqala. Paulus ubhala okulandelayo malunga namakholwa. Incwadi yesibini kwabaseKorinte isahluko sokuqala, sifuna umqolo wamashumi mabini kuya kumashumi mabini nesibini.
And restore us to our original state.
Kuba ngangoko angako amadinga kaThixo ewe ukuye no amen ukuye kuze kuzukiswe uThixo ngathi osiqiniselayo ke ndawonye nani kuKristu osithambisayo ke nguThixo osityine wasiqinisa wasinika isinyaniso somoya saba sezintliziyweni zethu. Ilizwi elimangalisayo kodwa lihle kakhulu xa lingabhalwanga nje kuphela kodwa xa linokuba yinyaniso ngaphakathi kwethu, ngaphakathi kum naphakathi kuwe. Ukuba singabi nesifundo nje semfundiso kodwa ukuba sibe namava ngento abazali bethu nootate bathe baba namava ngayo ekuqaleni, asinakuzinceda. Kodwa kumele sikholwe nje uba sijoyise pha zintanda yanga ningabuza kuba ingaba siyakholwa ngeentliziyo zethu na, kuba uThixo wasinika umyalezo ukutsho ke ukusibuyisela elizwini aze asihlaziyele kwinqanaba lethu loqobo. Ngaba sonke siyayikholwa loo nto, sithe saqonda kwimfundiso ekubizweni kuphunywe nditsho nayizolo ebusuku sithe saqonda ukuba kuthe kwenzeka na, sithe saqonda ukuba yintoni umdla kaThixo kweli xesha, hayi nje ukuba singene kwinkqubo encinci yenkolo kodwa ukuba sihlale sixhotyisiwe ngokulwazi ebukumkanini bukaThixo siqhubeke sihamba neenkqubo zamva nje ebukumkani kaThixo, sizazi into ezenzekayo ixesha lethu sihambisane nazo. Ngoku siyakholwa ukuba kuwonke zonke izilungiso, zonke umyalelo, zonke izikhalimelo, zonke izityhilelo zelizwi nomoya kumele ukuba zilungiselele undoqo, ngoba kungenjalo besingena kubakho ukuzicikita kokomoya bekuzawuphela kwisiphithiphithi nje kwakhona. UThixo sele enze iziqalo ezaneleyo kwaye xa sijonga semva namhlanje kwenzekani emva kwesiqalo ngasinye abantu bathabatha ilizwi likaThixo xebe bathabatha umsebenzi kaThixo bewuthabathele ezandleni zawo. Kwaye oko akumelanga kunjalo kuba inkosi ithe umsebenzi wezandla zam uzawuthenjelwa kum. Kwaye nantsi into esiyifunayo, sifuna umsebenzi wakhe kuba ushiyeke usesandleni sakhe, kuze thina ngokwethu sishiyeke sisesandleni sakhe. Apho sithe saphawulwa khona kawuthe akekho umntu uyakunisusa andidoncule esandleni sam. Inye into ebaluleke kakhulu ngoku kwaye kumele ithethwe. Siphila ekupheleni kwamaxesha esiphela, siyakholwa sinoyingqiniseko epheleleyo uba uThixo ophilileyo akasilelanga uba asinike isiqinisekiso kodwa kuchasene noko hayi kuphela uba ubango lwenziwe uba umntu othile uthe wabonakala wazisa umyalezo ukutsho ke ukuvakalisa ilizwi ngesitshileni kodwa njengoba upawulos ebhalile uthi kuthe ngokongeza okanye wangqinela ngemiqondiso emkhulu nezimanga wazitshila ngendlela emangalisayo. Leliphi ke ngoku elona nqaku loluvakaliso ngokuqinisekileyo? Ngumtshakazi ongenabala, ongenambimbi, omanyeneyo njengentliziyo enye nomphefumlo omnye enkosini, ethanjisiwe watywinwa ngomoya ingcwele, ioli esibaneni, ioli ejagi ilungele kungena emsithweni kunye nomyeni, umoya ingcwele amoya womjuxuzo. Ndithanda uba nike wonke umntu sonke esilapha into esinokucinga ngayo. Sendikutshilo kuhambo lwethu lokugqibela kwaSirayeli uba ayikumelanga ube ngabantu abanye abanobudlelwane nabantu abanye, ube ngabantu abanye abathetha nabantu abanye, bahlale kwisithebe sinye nabantu abanye, besenza iqela elithile elincinci ephakathi emzimbeni wenkosi. Kuba wonke umntu kumele athethe, acule, athandaze naye wonke omnye umntu ukuze kungabikho zantlukantlukwano eziphawulekayo njengamaqela, kodwa kuba la maqela mancinci akwazi ukumanyana kuze kulungele umzimba wonke uphela wenkosi yethu Yesu Kristu. Bhala ntoni uPawulos? Abanye bathi thina singabakaKephas, abanye ngabakaApollo, abanye ngabamzalwane nala mzalwane. Khona umzalwane apho usoloko esithi ngokuvulelekileyo umzana uFrank, umzana uFrank ayingoma Branham High School kuphela, kukhona namaFrank amite, kwaye ndiyithandi ke loo nto, andiyithandi loo nto. Ndifuna ubona imini apho abakhonzi bakaThixo behlonipha abakhonzi bakaThixo, wonke umntu esima ecaleni likaYesu Kristu azukise yena, ahloniphe ilizwi lakhe, athambise, athanjiswe ngomoya ongcwele. Soloko omnye umzalwane sithi okanye ixele elinye lisithi ndinalo umzalwane mna ndingowalo wani, manditsho oku egameni lenkosi bazalwane nodade, yindlela le ezizangayo izahlukwane emzimbeni wenkosi. Kwaye xa kusenzeka njengomzekelo abazalwane basolana ngento ethile, bayakruthakruthana, Paulus noPetros babenako, Paulus noBarnabas babenayo loo nto, neyazi kwincwadi ezenzo. Kodwa kwakubalulekile ukuba kungabikho bangangeni abazalwane kuloo nto, ngoba xa kuthakruthana abazalwane abasakwazi umanyana endaweni enye, ngoba nini abazalwane kuthakruthanayo niyini abanetyala nize nenze iyantlukwantlukwano phakathi kwabazalwane, ninetyala. Ukuba abazalwane abakwazi dibana, uyayiqonda loo nto? Andazi ngabule nilele, yazi aninamboko, mhlawumbi niva ngcono xa umntu ethetha ngomboko, kodwa niqondile na oko? Niqondile oko? Soloko senzeka. Kodwa ngoku siphila kwimihla yokugqibela, umzimba wenkosi kumele ungaqhekezwa okanye ukrhazulwe ngawo wonke amaxabiso. Oko kumele kungenzeki nakanye. Thina njengabazalwana abalungiselayo ngamamaxesha sibakwezo ndawo, abanye bayiqaphele loo nto ngoku bekhona iingxaki. Inkosi inexesha elinzima kuthi singabashumayeli, ngoko siyanicela ukuba nithandaze ninyamekile, thandaze ngathi kuzilizwi lenkosi libaleke, lingenakuphakanyiswa livakaliswe abantu bakaThixo bafumanane, bahakane, bayibulele inkosi ngayo inyebe enkulu esinayo. Basive ilizwi lakhe ngexesha sikholwe, kodwa kunjalo ngexesha elinye sihambisane ngaphakathi siqonde ukuba ngoku zonke iindlela zidibana ke kwendlela enye, emva koko sibe nenqaku elinye. Ngamanye amaxesha izahlukwano ezincinci ziba yingxaki apha naphaya. Okubalulekileyo kuba siqhagamshele noThixo ngaphakathi kwethu. Ndikhumbula xa umzana uBranham waqala ulungiselo lwakhe, abantu boThixo neziqo zithathu bafuna umtsala kwicala lakhe, besithi uba uza kuthi sakunika yonke into kodwa ngokungayi kwabanye. Abo yayingabantu bobunye, abantu bobunye babesithi iza kuthi ungabi nanto yokwenza nabanye. Umzana uBranham wayinxunguphele kakhulu, yabonani ke inkosi yambonisa umbono, ubona imithi emibini, le mithi mibini yayigcwele ziziqhamo, amagqabi engabonakali, kukhona iziqhamo ezininzi uyo mibini le mithi. Komnye umthi kubhalwe uThixo neziqo zithathu, komnye kubhalwe ubunye. Umzana uBranham eme phakathi kwale mithi mibini, wabambe enye isandla senxele, wabambe omnye isandla sokunene, washukumisa yomibini, yabonani izawo iziqhamo. Zange athathe icala, wama ngaphakathi kwabo, wakwazi ukubiza macala bathandekayo, siyakholwa. Ngcono ke mna ndiyakholwa uba kusekhona abantu kuzo zonke amabandla namahlelo abadinga uba babizwe baphume. Ndiyakholwa ukuba kwiintlangano ezininzi kukhona abantu abanxanelwe befuna uThixo, belambele uThixo, abantu ngaphakathi kokholo uThixo neziqo zithathu abangazange bayivinyaniswe. Ngaba kumele sibakhalimele ngokuba bakavi, okanye sifunde kwabaseroma isahluko seshumi kwakhona bangava kanjani kungakhange kubekho umntu oshumayela kubo. Masibeke bucala konke ukugweba. Omnye umntu wakhe wathi bawileyo babalwa emva kodabi ayingaphambili. Awudingi uba udlulise umgwebo kwangaphambili, ndiyekele kuThixoko. Kwaye ndinokuqaphela ukuba kusekhona ukothuka okuthile esikubekelwe kona uba uThixo useza kwenza into ezinkulu. Masize kwenye inqaku engakhange ndikwazi ulugqiba izolo ngoba belinganelanga ixesha kakhulu uba inkosi yazityhila ilifo lingumaliso lehla. Inkosi yanqena ngenyaniso ukuba ndikhona, kwayazi umntu wayengenakwenza nto okanye athethe nto okwenzeka phayana kulungiselo kuprofeti. Kodwa kuLuka isahluko seshumi nesixhenxe umxholo wamashumi amathathu ngowona mxholo abantu abanintsi abawudlulayo bengakhange bacinge ngako. Kwaye ndiyanyaniseka ngaphandle kwesityhilelo, ngaphandle bendingenawukwazi oko ngaphandle kwesityhilelo, benoqhubeka ndishumayela ngendlela enye ndibe ndiyigqitha loo meko leyo ukuba uThixo ebengakhange athethe nathi ngalo ubaba lwakhe aze avule ukuqonda kwethu, uqonde isibhalo besingenakuyazi ukunjalo ngoku lonke uzuko lolwakhe kuphela. Kodwa lo mxholo apha kuLuka isahluko seshumi nesixhenxe umxholo wamashumi amathathu zayifundwa khona ibaluleke kakhulu. Ithi kuya kuba kwanjengoko ngemini atyhileka ngayo unyana womntu. Nonke niyazi ukuba wonke umnqophiso omtsha usukela kwabaseroma isahluko sokuqala ukuyotsho kuyuda umqolo wokugqibela. Le ntetho ethi nyana womntu ayifunyanwa nakanye. UYesu wasebenzisa le ntetho ithi unyana womntu ngokubalaseleyo mhlawumbi ke kwizibhalo xa ebhekisela kuye phantse usebenzisa eli gama lethi unyana womntu. Unyana womntu uzile ezokufuna asindise oko kulahlekileyo. Yakumbona unyana womntu ehleli ngasekunene kwegunya. Yambona unyana womntu esiza enamandla amakhulu nozuko. Unyana womntu uyahlala etronini yobuqaqawuli bakhe. Kwivangeli kaMateyu kuphela inezahluko ezingamashumi amabini anesibhozo ungayifumana le nto ethetha unyana womntu kanye amatyeli angamashumi amabini anesibhozo kwizahluko zikaMateyu kuphela. Kuthe ngunjalo, ungunyana kaThixo, siyazi loo nto. Njengonyana kaThixo ungumsindisi, njengonyana kaDavide ungukumkani, siyakwazi oko ngoba kwathiwa kuDavide akuyibakho mntu kwincwadi yokuqala ukumkani isahluko sesibini umqolo wesine. Kuba ufuna ufunda kuba seRoma isahluko sethoba kulo mxholo, siyaxela ukuba ngokwenyama uhlela kwimbewu kaDavide. Ungafunda nakuba Roma isahluko sethoba umqolo wesihlanu nezinye iindawo ezininzi. Lo mxholo konyana womntu ubhekisele nini kwangaphambili? Njengoba sitshilo izolo ukuhlwa ixesha likaNowa, ixesha leSodom neGomora kuyafanekiswa apho. Emva koko siyaxelela ukuba kuyaba njalo ke ngemihla unyana womntu atyhileka ngayo. Siphila kwihlabathi elibi kakhulu kuneSodom neGomora, siphila kwihlabathi elibi kakhulu nendlela kwakuyo mhla kaNowa. Ngela xesha wakhona ukuxuba okuninzi komlibo kaSethu wasikelwa nguThixo nomlibo kaKayini wayengasikelwa nguThixo. Oku kuxuba ujonga ukuxuba ke namhlanje iminyaka engamakhulu lamashumi amahlanu eyadlulayo emva koko ivangeli yashinyeka. Kwenzekani ngoku? Sukela ngo-1948 xa iqumrhu lokuqala labanjwa Amsterdam, apha napha uPope eseGeneva phayana kubuProtestanti kumhlangano waphayana wathi la mhlangano, mna ndiyintloko yokomoya yenkolo yobuKristu. Wonke umntu wanqwala intloko, ungcono ke ubandani ngekho phayana, ungcono ubandani ngekho phayana, kodwa wonke umntu wanqwala intloko. Utheni babenqwala intloko zabo? Ngokuba azange babe namava kunye noThixo entliziyweni zabo, bonke banqwala. Kwaye siyakubona ngoku ikrele elikhulu elavelisa inxeba apha kweli gunya. Wonke amagunya ngoku okumkani omhlaba babuyelani kwakhona. Khona ukunjalo kwesinye isibhalo esithi enye intloko yaxatyelwa ingathi iya ekufeni, kodwa ngoku inxeba laphinde laphila. Yintoni ikrele? Ikrele lilizwi likaThixo. Kwaye abo babe kwixesha lembuyekezo banikela ngobomi babo ukuze imbuyekezo yenzeke. Ikrele lomoya lithatyathwe lize lijongane nayo yonke le nkquba ingenabuThixo, igcwele ipolitiki neenguqu nazonke izinto izembathise ngenkolo. Ikrele ilizwi likaThixo. Yintoni imeko namhlanje? Zonke izinto kumele kujongane nazo ngokunqaleyo kwinkolo yobuKristu. Abantu bewohluliwe kwinkolo ngenkolo, ngoku ziyabuyelana. Kanye kwakhona ngoku ipolitiki izawuphelwa nenkolo iphelelwe beligunya elinye. Bhayibhile ithini? Lonke ihlabathi lamangala ukuba irhamnca elalikho lingekho lisekho, ngoku inxeba lalo laphiliswa. Wonke umntu wamangala. Ndiyamangala ndithi nje pamkwamehlo ethu isibhalo siyazaliseka. Yanga singabana obabalo oba sibone ngapha kwezinto sibe novuyo loba singavuyi nje kuba iyanhlukanhlukwano yepolitiki iphelile. Sazi uba inkolo isemva kwayo. Masazi uba izinto kumele zenzeke ngendlela kumele zibe yiyo ngexesha layo. Inhliziyo yami iyavuya kuko oku. Uba bekungekho umprofeti kwixesha lethu nam ngokunjalo bendike nakuzazi ezi zinto. Kodwa ndiyavuya kuThixo uba inkosi inike ubabana andivanga kuphela ndikholiwe. Ndithela azihlole izibhalo. Ndamcela uThixo ukuba azitshile izinto nakum. Asishumayelanga nto ngaphandle kwenyaniso kuni. Kwamkele uginye zindlale kukho oko kude kufike kwezona nzulu zobume bakho. Siphila kulo mhla xa unyana womntu ezitshilile. Njengoba nditshilo izolo isitshilelo sakhe ukubuya kwakhe zizinto ezimbini ezahlukileyo ezo. Kodwa ngokuluka isahluko seshumi nesibhozo sixelwa into ebaluleke kakhulu ngokubhekisele kwinyaniso ngoba unyana womntu kuthe waziswa nje ngesixhobo sokholo. Kuluka isahluko seshumi nesibhozo umqolo wesithandathu uya kwesibhozo litheke inkosi kuvene ukuthethwa ngumgwebi ongalungisiyo ke na uThixo akayikukha abalungise na abanyulwa bakhe abakhala kuyimini nobusuku noko aze agade umsindo ngabo. Uzalo sifunde kuncwadi esibini uPetros sahluko sesithathu kuba uThixo uze agade umsindo kuzabo ukugqibela basindiswe apa abanyulwa bakhe balile bankosi kode kube nini na. Kwaye uThixo uya kuphindezela emva koko ithi umqolo wesibhozo ndithi kuni uya kubalungisa abakhulule kamsinya. Uya kubalungisa abakhulule kamsinya obani abenyulwa. Iqhubeka ithi kodwa ke akufika unyana womntu wolufumana nakhe ukholo ehlabathini apha. Hayi nje ukholo, ukholo olukhethekileyo, oluphi ukholo? Ukholo lwesibhalo loba uza kuzityhila phambi kokubuya kwakhe. Ingaba ukuqondile oko? Ngemini unyana womntu akuzityhila ngayo xesha njengeSodom neGomora xesha njengemihla kaNowa. Emva koko kutshiwo apha inkosi izawubaphindezela abanyunwa bayo ngokukhawuleza kwaye sawuphilela uba sibone ixesha apho sawubuza uThixo ngunyanisekileyo uba siyazi uba silungile kwaye sinempembelelo yoba uThixo akakalithathi ixesha lethu icala lethu. Senempembelelo yoba izinto azikabi lolu hlobo sifuna uba zibe zizo. Ukhala kuzawuba phezulu inkosi wena ulutyhile ilizwi lakho kuthi siyalukholwa ngoku kwenze kubonakala kale kale uthethe ubulungisa benathi njengoba wawunabo bawubethu. Utyhile amandla akho lozuko hayi ngenxa yethu kodwa ngenxa yegama lakho elingcwele kwaye apha uthe ngaba unyana womntu uza kulufumana ukholo na xa buya emhlabeni. Ukuqala umqolo amashumi amathathu isahluko seshumi nesixhenxe uba unyana womntu akuzitshila emva koko ingaba uzawulufumana ukholo xa ebuya. Khona isithuba sexesha usokuzitshila kwakhe nokuza kwakhe ingaba uqondi loko? Qala uyazitshila ukuze ubizo lokuphaphama luvakale ukuze umemezo lube phezulu bayabonana myeni uyeza ukuze umyalelo ongcwele ufikele ebantwini bakaThixo. kodwa ngoko kude ibe kukubuya. Akathi apho ngaba unyana kaThixo ufumana ukholo xa ebuya, ayithi xa unyana kaDavide ingabe uyalufumana ukholo xa ebuya. Ayitsho apha, ithi apha ngaba unyana womntu uyakulufumana na ukholo emhlabeni xa ebuya. Impendulo yile, bonke abo bathe babona ngenyaniso esi sityhilelo kule mihla, isityhilelo sakhe njengonyana womntu, baze bakholwa, iyakuba ngabo abaza kulinda ukubuya konyana womntu ngaloo mini, kwaye uya kulufumana olwakholo kubo. Ngaba siyiqondile le nto? Ndiyazi ukuba kunzima ukuzicacisa izinto, kwaye mhlawumbi kunzima nangakumbi ukuziqonda ukuba azicaciswanga ngokwaneleyo. Kodwa uThixo kumele akwenze konke sekunjalo. Singavakalisa kuphela ilizwi thina, kodwa jonga khona okunintsi okunokwenziwa namhla kule nto kuthiwa bukumkani bukaThixo. Zinintsi iintshukumo, zinintsi izinto ezihambahambayo, kodwa uphi umzimba wenkosi? Izinto ezijikelezayo zikho kwiindawo zonke, kodwa uphi umhlambi othile? Baphi abo bathwala ihlazo kaKristu ngaphandle kwesixeko? Baphi abo bakholwa lonke ilizwi likaThixo kwaye kunye konke kudinga uba kuzalisekiswe nguThixo kwenzeke? Mhlambi ngenyaniso mncinci, kodwa ubabalo singathi kulo uzuko lwenkosi thina singabayo. Ndiyakholwa phambi koThixo inkosi kuba thina sinobabalo loba sibe yinxalenye yabo. Bathe ngemihla kaAbraham bavelwa yinkosi njengabenyuliweyo, abaye bengekho eSodom, abathe baqaphela nje ukuvelelwa yinkosi ababefanele, inkosi yaza kuAbraham yamnika isithembiso. Inqaku kumele liqiniswe njengoba kusekutshiwa amaxesha amaninzi kuba thina singabantwana besithembiso singcwele, kwaye kude kube lapho njengoba izithembiso sezibhalo zizalisekile siyaxhamla ngoba sithe saba ngabaxhamli, saba ngabathwali bezithembiso zakhe. Kuye uKristu zonke izithembiso zingi-ewe zingi-amen. Kuphela xa wena nam sizikholwa ziba ngu-ewe no-amen kuba ubomi bethu, zingaku-ewe no-amen ebhayibhileni kwiminyaka eliwaka. Kodwa kuphela xa zityhiliwe kuthi, kwaye singazikholwa ngeentliziyo zethu. Ingaba ziba ngu-ewe no-amen kuthi? Umzekelo, ilizwi lama kumprofeti uYoel iminyaka emininzi, ngisaqhuphe ngomhla wePentecost kwaba yinyaniso. Petros wakucacisa, la madoda awanxilanga njengoba nicinga njalo, ngoba iseyure esithathu yemini. Hayi, oku kokuya okwathethwayo ngumprofeti uYoel kwayenokukhwaza kakhulu namhla, esi sibhalo sizalisekile phambi kwamehlo enu. Zintanda, ngecawe yePentecost uzange kungene kwiinkcukacha zazo ngezinye izinto. Namhla kungaphezulu malunga nenqanaba lokomoya, malunga nokwazi ukuba siphi. Ndiye ndabuzwa kunjalo, mzani uFrank, ngaba eli lixesha apho zonke iintombi zileleyo? Ngaba lilo elixesha apho zithe zaphaphama? Ngaba lilo elixesha xa zilungisa izibane zazo? Kwesiphi isithuba kwenzeka kweliphi nqanaba apho inguquko moya sikuyo ngoku? Zintanda, uThixo ngaba ukwazile usiphaphamise, ngaba sizithathile izibane sizafumana ukukhanyiswa. Isibane sinika ukukhanya, siyakhanyisa endleleni, sikutshila izolo ba ilizwi lakho. Isisibane ezinyaweni zam, sisikhanyiso ezindleleni zam. Siyambulela uThixo ngesibane, siyambulela uThixo ngokukhanyisela, ngawo umoya ongcwele, ngaso isithilelo, ngayo intambiso, ngayo impembelelo. Kodwa kumele uphinde kugcwaliswe. Ziphi ijagi, ipisi, ioli enokugcwaliswa igalelwe? Okona kukhanyiselwa nokuqeqawule akwanelanga ukuba asishiyekanga sikwintambiso enye sihambele phambili, size sigcwalise kwakhona nakwakhona. Ngabe yakholoko? Ndiyakholwa ngenhliziyo yami yonke, ngoba suka ecaceni kuye ecaceni, suka kusitshilelo uya kusitshilelo. Sintanda, uyazi na ukuba kudinga ukuba kwenzeke ntoni? Uba wonke umntu uyaxhuma phambi isandla sakhe athi, Nkosi Thixo wam, uthe ngenceba wasivelela, uzithilile kuthi. UThixo wenze into ezinkulu, uzawukwenza nezinkulu ngaphezulu. Umbuzo wesibini, siqhelile sonke imiyalezo wezigaba zamabandla siqhenxe, usahluko sokuqala kusithilela. Uthe kubhaliwe phaa, mhlawumbi isithilelo usahluko sokuqala umqolo weshumi elinesine, bandabona omnye ehamba phakathi kweziphatho ezisixhenxe zezibane, owayibonakala ngathi nyana umntu. Eli gama lithi nyana umntu sifumana ngokukhethekileyo kumprofethi uHezekiyeli engumprofethi. Nyana umntu amatyeli amahlanu okanye thandathu phayana kwisahluko esinye sikaHezekiyeli, zafunda imiqolo emibini okanye ezintathu kuni ukuze nazi ukuba abaprofethi umnqophisi omdala zazisele zinayo le ntetho, hayi kuphela nje kumnqophisi omtsha. UHezekiyeli isahluko sesibini umqolo wokuqala, kuHezekiyeli isahluko sesibini umqolo wokuqala.
Unto me, son of man, I send thee to the children of Israel.
Wathi kumnyana umntu, mangenyawo zakho ndithethe. Qolo wesithathu, wathi kumnyana umntu, ndikuthuma konyana bakaIsrayeli. Ungafunda ufunde. Qolo wesithandathu, wena ke nyana umntu, musa kuboyika. Qolo wesibhozo, wena ke nyana umntu, yiva endikuthethayo kuwe. Sahluko sesithathu, umqolo wokuqala, wathi ke kum yena umntu, kudla okufumanayo yidlele incwadi isongwayo. Ubani ongacingi esithilelo? Isahluko seshumi xa ifunda nomxholo. Kodwa emva komqolo wesixhenxe xa uYohane wayithi incwadi, sonke siyasazi sasibhala apho wawumela profete kwakhona phezu kwezizwe neelwimi. Zonke ezintetho zilungiswe ngokweBhayibhile kwilizwi lasiprofetha. Mbulelo kuThixo ngako oko. UYohane wabona usongo oludidula isixhenxe leziphatho zezibane ezisixhenxe, ngokuba iNkosi ihamba kwizigaba ezisixhenxe, kwaye izithunywa ezisixhenxe kumele zize nomyalezo, kwaye umoya wawuthetha kulo ibandla kwakhona nakwakhona. Zintanda, sikholwa ngeentliziyo zethu zonke, kuba ngoku siphila ekupheleni kwesigaba sokugqibela sebandla, kwaye siyabona ingomkhwebo le nje ukukhangela. Siyabona ukuba abantu bonele kubo, bonakala ingathi bonke bafika ekupheleleni bathi sityebile, sinento yonke, asidingi nto, asidingi nemiyalelo uThixo ayithumelayo emntwini. Kuloo yena ngokwakhe ammiseleyo bayikhaba banento yonke. Kwaye izibhalo ezingcwele sithini? Thini zimfama niludwayinge, aniqapheli oko, nize thengani igolide nize nikwazi nokuba nibone. UThixo ufuna ukuthambisa amehlo ethu ngeoli engcwele, intambiso yenyaniso yomoya engcwele. Ufuna uvula amehlo enhliziyo zethu, asinike imboniselo yangaphakathi ngaso isithile. Masirangathele, sisaphila kwixesha lenxeba apho ilizwi elilandelayo libhekisele khona, esithembiso sibhekisele kuni nokuba bonke abakude abaninzi. Inkosi uThixo wethu yakubabisa, usibizile kwaye sizele loo nto sebisitsho kwingoma yazo ingoma uba wanditsala ndaza kuye. Usitsalile, usebenza kokubini uba sifune ngokwentando yakho senze. Usinikile isithembiso, ngokunjalo usinika u-amen ukutsho kukuzaliseka. Besingena kuzenzela nto ngokwethu, kodwa sizivumele ukuba siphiwe inkosi, sisindiswe, sikhanyiselwe, sihlaziywe, simvumele ukuba adale ubomi obutsha kuthi sonke ngalubabalo lwakhe. Sihlanguliwe ngalo igazi elixabisekileyo lemvana, sisamkela uxolo lwezono kwizisekelo zomsebenzi ogqitywayo wentlawulelo. Emva koko ilizwi nomoya zizokwenza umsebenzi kuthi. Mhlawumbi isibhalo nje esinye kuYohane isahluko seshumini esithandathu esibaluleke kakhulu kulo mxholo endisiqale izolo ngokuhlwa, ivangeli kaYohane isahluko seshumini esithandathu, sifunda ngoku indawo yesibini yomxholo wesine, siqhubeke ngoku nomxholo wesihlanu. UYohane isahluko seshumini esithandathu, umxholo wesine, kwindima yesibini. Ezi zinto ke andinixelelanga kwasekuqaleni ngokuba bendinani. Ngoku ke ndiyemka, ndiya kowandithumayo. Yayibona uba le nto ingantoni? Apho ayethunyiwe, ethunyiwe. UYohane yayindoda ethunywe nguThixo, uprofeti bethunywe nguThixo. Nanku apha njengonyana womntu kwiofisi yobuprofeti, apho ubhekisele ngokwesibhalo kulungiselo lwakhe. UThixo wathini ngoMoses? Umprofeti uYehova uThixo wenu uyakumvusa phakathi kwenu, phakathi kwabazane bethu, bazane benu, nize nimve kuzo zonke izinto aza kuzithetha kuni. Kwaye kuyakwenzeka uba wonke umphefumlo ongawuphulaphulanga la mprofeti uzawutshatyalaliswa phakathi kwabantu. Ngaba yonke le nto isebhayibhileni yam kuDeuteronomy isahluko seshumi nesibhozo ukuzenzwe isahluko sesithathu umqolo amashumi amabini anesibini, yinto etshoyo leyo ebhayibhileni. Yiloo nto inkosi yethu njengonyana womntu kwakumele uba benolungiselo buprofeti apha, njengoba benolungiselo buprofeti kwisizukulwana sakhe. Lowo ke nguitsho inkosi elizwini lakhe, inyaniso ecocekileyo leyo phambi kothixo somandla. Lo unendlebe zokuva makayive into umoya uyithethayo kuwo amabandla ngalo ilizwi. Konke xa kusenzeka ngalo ilizwi ngoko siyazi uba oko kuyinyaniso, kwaye uthixo usinike ubabalo kwade kwangoku uba sishiyeke elizwini ukuba nihlala kum namazwi am ahlale kuni. Ngoko ningabafundi bam inyaniso, sihlala elizwini lukaThixo. Siqhubeka sifunda umqolo wesithandathu, ngokuba ke ezinto ndizithethile kuni iintlungu ziyizalisile, inkliziyo yenu. Noko ke mna tinixela inyaniso. Kunilungele kuba ndimke. Kuba ndinge mkanga umthetheleli, umncedi, umlamleli, maninzi amazwi anokusetyenziswa apha. Yonke into ibandakanyiwe. Akayikuza kuni. Kodwa ukuba ndimka, ndiya kumthumela kuni. Uyesu wathi ngelaa xesha, uba wandithuma unam, ngabe uyifundile? Ewe. Kwaye belungile ngaloo nto, ngoba bethunywe njengomprofeti. Apho uYesu uthi uzawuthumela umoya. Sele sifundile umnqophiso omdala, kwaye kwangqinwa kumnqophiso omtsha, uba uThixo ufuna ukuthulula umoya wakhe, kwaye uthulule. Apha siyaxelela uba umthetheleli, umncedi, uzawuza kuthi. Kodwa ukuba ndimkile, ndiza kumthumela kuni. Ngokuza izinto ezintathu ezibaluleke ngokugqwesileyo, izinto ezintathu ezenzeka ngaphakathi kwethu xa umoya kaThixo ngenyaniso uqala ukusebenza kuthi. Umqolo wesibhozo, Yohane isahluko seshumi nesithandathu, umqolo wesibhozo. Efikile ke umoya ingcwele uya kulohlwaya ihlabathi lidani ngenxa yesono nangenxa yobulungisa nangenxa yomgwebo. Umoya ingcwele wenza izinto zintathu xa ekhokhela umntu enguqukweni. Ayikho enye indlela. Umoya ingcwele wenza izinto zintathu kubomi bomntu ngamnye ojika aze kuKristu. Ngoke asidingi uba sicinge ngako oku ngokwethu, ngoba kubhaliwe kunjalo. Into ezinto zintathu zizizo, ndiyavuya ngako oko. Ngoko akekho umntu odinga uba acacise. Afuna umqolo wesibhozo kwakhona, emva koko ndiqhubeke. Efikile ke uya kulohlwaya ihlabathi abangakholwayo lidane ngenxa yesono. Apha ayithethi ngesininzi uba yezono, kodwa isono esinye, isono esiluqobo sokungakholwa sikubhekiselwe kuko. Apha uYesu wathi ukuba awukholwa ukuba ndinguye, niya kufela izonweni zenu. Umntu akafi ngokuba onile. Umntu ufa ubomi banaphakade, ubomi ukufa kwesibini, ngoba engakholwa uba uThixo umsindisi wamxolela izono. Ukuqondela lokho ngenxa yesono, uba bengakholwanga kum ngenxa yobulungisa, ngokuba ndiya kubawo kwaye anisayi kuba sanibona ngenxa yomgwebo, ngokuba umkumkani weli hlabathi ugwetyiwe. Ngaba sonke sikufundile, ngaba sonke sikuqondile, sikuvile ngenxa yoba ukumkani weli hlabathi ugwetyiwe. Minintsi imiqolo apha elizweni likaThixo esingazifunda, ukutsho ke kuYohane isahluko seshumi nesibini. Yohane isahluko seshumi nesibini, umqolo wamashumi amathathu ananye. Apha sixaloku kulandelayo. Mhlawumbi singaqala ufunda umqolo wamashumi amabini anesibhozo. Bawo, lizukise igama lakho, kweza ngoko ilizwi liphuma ezulwini lisithi, ndilizukisile, ndiyakubuya ndilizukise. Isihlwele ngoko esasimi seva sathi liyathuduma, abanye bathi kuthethe isithunywa sezulu kuye. Waphendula uYesu wathi, eli lizwi alibangakho ngenxa yam, libekho ngenxa yenu. Kungoku ukugwetywa kwalo eli hlabathi. Kungoku umphathi walo eli hlabathi ayakukhutshelwa phandle. Siye saxelela ngenxa yesono, ngenxa yobulungisa, ngenxa yomgwebo. Apha siyaxelelwa ukuba loluphi uhlobo okwenzeka ngalo. Kwisahluko seshumi elinesine kuxeliwe kanye kwakhona ucacileyo. Yohane isahluko seshumi elinesine umqolo wamashumi mathathu. Yohane isahluko seshumi elinesine umqolo wamashumi mathathu. Andisayi kuba sathetha izinto zininzi nani, kuba isiza umphathi weli hlabathi engenanto nam. USathane bengene kuJudas. Indlela yenkosi yethu ihamba ngokwesibhalo kubheka eGetsemane kuye eGolgotha. Masiqaphele izinto zintathu ezenzekileyo. Umthetheli weli hlabathi ugwetyiwe, Moya Ingcwele uyasohlwaya ngenxa yesono sokungakholwa. Zonke ezinye izono zingaxolelwa, ewe, ukuba umntu uthe wanyelisa uMoya Ingcwele ngoko naye ngokunjalo uthe wawutsiba umgca. Apha zinto ezintathu ezixeliweyo kuthi uMoya Ingcwele uyakuthila kuthi, uyasiqinisekisa, uyasohlwaya ngenxa yesono, ngenxa yobulungisa, ngenxa yomgwebo, uqolo wethoba, ngenxa yesono, ngokuba bengakholwanga kum. Seso sono, ungakholwa kuye, sisono sokungakholwa. Sobulungisa, ngokuba ndisiya kubawo kwaye ningabi sandibona. Uthe nafumana ugwetyelwa ngalukholo kuYesu Kristu kwaye uthi ndinyuka ndiya kubawo noba uyinu, ndikuThixo wam noThixo wenu. Hamba niyoxela abazwana bam ukuba ndiyawudibana nabo eGalili njengonyana womntu wavela kuThixo, wakhawula wazalwa ngoku nathi sithe sakhawulwa sazalwa ngokutsha nguThixo kwithemba eliphilileyo. Sithe sabangunyana neentombi zikaThixo ngalo ukholo kuYesu Kristu kwaye uthi ndihamba ndiyakunilungisela indawo kwaye ndiyabuya kwakhona namkeleke kum ngokwam kuze apho ndikhona mna ndibe khona nani. Kwaye xa kutyhiliwe siyawufana naye. Malibonke igama lakhe elinoqaqawuli njengoba umoya kaThixo akwazi ukuba uphumelelise zonke izinto kuthi ngaba siqondile. UThixo athetha ngaso sesisingise ekufeni sokungakholwa. Hayi imfumba yezono esiye sayithwala ngenxa yokungakholwa. Isono kuxa singakholwa ukuba wafa emnqamlezweni eCalvary ngenxa yezono zethu ukuba asihlangule, ukuba asuse kwisiqalekiso sokufa, asinike ubomi obungunaphakade sobulungisa, ngokuba uya kubawo uyokusilungisela indawo. Wathi ndibahlangulile ngabam, ngoku ndilungisa indawo. Emva koko sivuyele isidlo somtshato sangokuhlwa semvana eyimvana kaThixo izihlangula abantu kuwo bonke abantu iilwimi nezizwe ngalo igazi lakhe elixabisekileyo elingcwele, aze bathambisa bantywine ngomoya ingcwele. Khona bathathu abathwala ubungqina, umoya, amanzi kunye negazi. sidinga yonke into, sidinga inhlawulelo ngalo igazi lemvane, sidinga ukuhlanjwa kwamanzi ngelizwi, sidinga ukutywinwa ngomoya ongcwele. Yanga oludidi luthathu lobungqina bukaThixo singabunikwa ngomoya ongcwele. Alibongwe igama lenkosi, amen.